kibudu mededi. Afanya utakavyo wa bredi. Baby, baby, tuspendi. Maisha nyewe mafupi, no daddy. Uko, nishike uko. Uko, baby, uko. Uko, nishike uko. Uko, baby, uko.
Don't tell you give me sugar, mommy. Make we gamba di,
make we gamba di.
Give me uku,
uku.
In summer over,
in summer over.
Make me all over,
make me all over.
Make we gamba di,
make we gamba di.
Yamuku, shita message go loyal. Me no need to believe.
Oh na na,
she will say I'm royal. Trust it to deliver.
Oh na na,
uku. Kama unani papa. Na unishike hapa
uku,
freestyle uku,
uku.
Kama unanipapasa
uku,
tena unishike hapa
uku,
yes, yeah. Una hope na Mona Lisa na Aisha. Wakati unanimaliza, unanimaliza. Wewe ndio unanifanya, unanifanya. Oh, wale vikarango sio. Wapi, 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 wapi nishike. Wapi nishike huku, wapi. Wapi nishike huku, oh, oh. Oh, nisana, nisana. Oh, nanimaliza huku, nishike huku, huku, baby huku, huku, mi nishike huku, huku, baby huku. Kata kidogo, nata na mikogo, nataka kidogo, a sweet kama jojo, katoto kamojo. Kata kidogo, nata na mikogo, nataka kidogo, a sweet kama jojo, katoto kamojo. Oh, insana, insana.